washindwa kugeuza jina.
Crackson Records, baby.
001003. Yeah. Taking over. Yeah, naishi maisha kwenye fast lane. Niko na bebe mzuri nime mje my last name. Swiss bitch and my niggas wanna zero brain. Deli mapanda yanga mia na my champagne. Si tuko fit maze and we don't brag. Atukuzi chuki maze, si my grudge. Nina buhaso kitawa na nita nipsi. They call me doom papa, you love a deep sea. Bwana mwenye nyumba nimekuja dai kodi. Milango mshafunga ila bado na bitch na hodi. Mnakesha kula ndumba mimi na kesha na sagodi. Navyodaka hizi titles ni the baker. Navyongeza our rivals na so maker. Haupo social alafu unahitaji network. Unajifanya mboso na una zero network. Damn, hey, yeah. Dogeri twister game unahitaji vocal. Unadai tukupisha na ujui wapi lipo soko. Afu punguza competition we bado ni choko. Yeah, to the beam by say,
when I die,
swear the nigga,
when I die, 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 when I die, when I die, 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 when I die, when I die, when I die, 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 when I die.
Hatuna zile za kibosi, chambi chambi tu za muda. Ila tukiona na site, hatuna bari, tunakunja. Paka bei, tunavunja, sindo teacher, wezi pigo. Sasa sikia, tokufunza. Na kupa dose, neza nita pharmacisti. Na kama somvi mbaji, wezi kungana na sisi. Kwa mengi matukio, wana Twitter journalisti. Kenda kwao ni vilio, kidia kwetu ni mazishi. Kuna muda, wana pozi, najifanya siwasiki. Niko busy, kakiongozi, kiungo flani kwa jamii. Ukumbrembo, nataka dozi, na namuitaji dadi. Sio kuvimba ni nyaka. Kati naomba unielewe na ni niko peace kila muda kama askari Yuda. Peace na wajuba mina ishi na yoyote misi jali wewe kuja.
Wanna die, die, die. Wanna die. Wanna die, die, die. Wanna die. Wanna die. Wanna die, die, die. Wanna die. Wanna die.
Yo, wana die na vimba hoes. Na wavuta kamuradi. Kui kui kata ni mdomo kwa jagi. Vuka mipaka vumbo jaze mabagi. Nikikwalika bisha mlango na kadi. Tamani yako situpe kama filter ya fegi. Sumbua kili kwa kumedi. Sirukishwa kili na pedi. Warushe mikono sababu wa punchline. Sio makegi. Floyd kumaze kwa umetoka jogi. Peruzi kurasa ni kahoja wa hilogi. Unafa kujua hadu kubwa ndo wa kumtengua. Ukimajua maisha fumbo waza fumbua. Moshi shara ya msosi bagos. Jua kuna mikosi kwa ona not ATM kwa boji. Siende paka muone ndof kwa bank. Wana dai tunavimba tunavumba. Wakitu ona wanatimba. Wambie kwetu hakuna mwani wakijinga. Kuwekeza ufano mwanangu jiga. Ha. Over, over, over.
Wanna die, wanna die, die, die. Wanna die, wanna die, die, die. Wanna die, wanna die, wanna die, die, die. Wanna die, wanna die, die, die.
Yo, mindo msitu wa vina. Kweli sio siri, deri niko chimbo represent my city. Bazi mejazwa nasema na kiburi. Flows inadondoka kama matone ya mvua. Kichwa kimejaa, mitai na nijua. Wakiziba na zibua, na kaza, noma. Mziki nimeusoma, na wapatia homa. Punch after punch, hii ni cinema. Niggas wana nome mbe watoto sina pipi.
Sema niko hapa kumaliza. Mindo don't scavenger. Sina ususi niko hapa kusikiza. Nikuna rabu tafunika. Yes, nite don't scavenger. Wana sema niko hapa kumali. Wana sema niko hapa kusikiza. Say, do not be bad.